Magadi mashariki hadi center otiboy nimekam na wakafaya kama wewe MC ama msani step to the world kani kwalimishe inadosu kule skule peshe babu nimeuswale ngumu kama wewe kwale soshka kamusi nuteke ski aya it's okay sezi mwende na hii nuskike na hii unada baki naks tu na badu utapenya basi wekabili weka nidhamu zame kike vika lazimu penya
Mina penda Nancy Vegas, mana ngoma kali za Nancy Vegas, producer no money one Nancy Vegas, Nancy Vegas, Atta Records, Nancy Vegas, studio kali, Nancy Vegas, ata nyoti boy ni uwa, Nancy Vegas, Nancy Vegas, mademu wa rembo, Nancy Vegas, maboyo wa swafi ni uwa, Nancy Vegas, muji wa rani, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas,
Nancy Vegas, Mujo do to ya, yani so polite. Akuna ubiko da penda mani buda ndo maskani kumu na supri tunawati. Mata kestia isi wana skata. Wakinyona wana medka kando. Mini fire moto akotia mbali. Ata meja mada tona ifamu. Nani mekamu kukonka. Why lie? The music industry. Why lie? Zami yango tuboy sa kubebea. Mafanzo amba nguvu join the track.
Mina penda Nancy Vegas, mana ngoma kali za Nancy Vegas, producer no money one Nancy Vegas, Nancy Vegas, Atta Records, Nancy Vegas, studio kali, Nancy Vegas, ata nyoti boy ni uwa, Nancy Vegas, Nancy Vegas, mademu wa rembo, Nancy Vegas, maboyo wa swati ni uwa, Nancy Vegas, muji wa rani, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas, Nancy Vegas,
dance, Nancy Vegas, kwa kunilia na kunitunza mie, kama siwezi ningekuwa wapi niko juu, uko ligi so si maji ni safi, hewa safi, barabara poa, yani short. Wekado kwa sistema economic and development socially watu wanapendana. Akuacha ukabila kuna wajawa kwa